kalwalero mukyala nsonga kyekubambaza okugenda mu nkoko njagala mmanya ekiriyo ki ebyekanolemu okubitanya otijja nakola kikyondowoleza mwoyo songa wansaba nti weekolere n'enkiwagira n'abaana bobakozimbye kubanga tewali abalongoosa agenda ku ssule nze neegololera ku makya ate nga n'amasaati mangi gati gesijalaba basimanyiwa wenfunira ng'omuntu gwe nawesa okunnyamba nfudde mbuzi bwannyini mu bukambaze nze sooko gyondaga amasaati gange gyogawanika
leka mwana watu kunonya obwo buyinza bwoyolesa bwali bwa mirembe giri byolowooza byerabye guno omulembe gwe kukola bwogayalire sikati ne banno bakyewuunya bwe kiba ekyabaana nja bapangira omukozi n'engoye zazioleze olw'ekikuliisa obuwuka ndabewo ekinavanga ebyawaka mbigonjolere wakyawola omalwakeera seri yamala esande etalabye mukyala waka sente kati yetufuga tuginonya lwakifuba n'abamuzi betunza ye nga ŋŋamba nti amaneja nti nkereyerwa mwami ndabanga mutyobola olwo olunaku lwange lufe kuba nti jja n'amasaati ow'ekitiibwa gatalaba ekooti gwe
binene kandage kubwanyiri mwekonda linzigwe ejo emirimu gyawanika amanya gikoma ye nga mmekezo z'ofunayo ezina byennaku wano jja nuŋŋamba nti nkuluuse naagirira ntya gw'otasiiga kazigo mulimu ky'ogutadde waka n'embeera tayina kigendererwa kyenye ekirabe kasito okisimbula todda obanga bosi woyakambuwala nze nja kuluma okukolako okutuuse wala oba mukama wo yakwemugunya gy'obuŋŋamba n'entawakazi kunduze omulalo wo yakundadde atezikyakamwa ente ensibeeteriira wala mbuli lwogita okutaaya yesomba galusu bisanga akalannabye mu lugo n'olyoka omanya amasaati gange g'otagolola lwakitombala muka buntu nze sooko gyondaga amasaati gange gy'ogawanika nga nkyali muntu
ku traffic jam ono zimale dimu kwano wandiyambye nesibumwa ye nnyabo beyanjagaza edda genzireka nengenda jja kuva okuyerudde ababikka ebibiri ebyo bye tulaba olunaku lwansaze ndubulule nojula okulya ekatambula gona okuba omukyala kibi sekanyu byokoze nsanyuse bakutende bwayine fujjo nsejjayo ebisatu byosawo nakola kinga wanzigye waffe tetugenda wala
mujara ne bola bankalubya obwedda nagenze okubala abalamu ng'omwezi tukutte gwakusatu kumbi omuntu eyakeera n'enkwasa ofuuse wakuyikiriza onywe esente ezo onoonya zikutu za mulugo ye bwezi gwakukiwata ekino z'otunnyo onoonya kwevuma senga mbeera ng'omuntu kufumbirwa amakago ngobolu mundo yozako
ezo wibya sina kufuna
waji baba
atekwe nga watende kwa ogunjude
njogera kugoroko solina uza Taiwan mumazi mampulira kumili
watu umekanuluma
na mwete musasira
kwate sati zizino
nzija
ompangu
kamale na kusajiko ebigambo byenfuku mudeka donde anabimanya
jana kulwa pajekola
omumunja galira
omwani kaine nuku tonega
bande nkaluma lwa goroko sana yunga bogonze mirimu kola sijibani
watu umekanuluma
na mwete musasira
kwate sati zizino
nzija
ompangu
kamale na kusajiko ebigambo byenfuku mudeka donde anabimanya
jana kulwa pajekola
omumunja galira
omwani kaine nuku
Yeah,
don't
nega. Batenga rubarwa gorogosa ne.